This one is for the Lord, the one and only God. Faye-Z featuring Max Lord.
Westside Music.
Another gospel. Flavor. Okay, let me get it. Kiwe na moya waka, kiwe na mulimu mufupi waka. Unake ni kule kachenu, akuna koni matela konji kuwena. Litumboli kute lilive kumina, neke ni kashwa ni kute kumina. Kimina fila vaka, kimina muni file ni vashemi vaka. Oneke lo nyande lo saya lo na, tupina tuamina tukana tuzwa. No wonder why I'm feeling good. Nindiala kononi fuya usu.
Kwa ule ule, kwa ule, kwa ule ule, kwa ule.
Sise mosa mulimu, sisi konile kunifitisa kachenu.
Anikoni kulibala mulimu na,
anikoni kulibala ya nimupie.
Anikoni kulibala mulimu na,
anikoni kulibala ya nimupie.
Anikoni kulibala.
Okay, let me get it. Fancy flavor. Na ukula kale kale fova shemi vani silensa limu anana. Ukonoka chenu ni hulile cause. Muvu pile mulimu yomumu. Uyako nile kuni huli sana. Vona voku kuvoma Josepha. Neke ni pila kachenu kivona. Kuku mupumule kakozo. Sishemo samina silive kuyena. Yena mulimu muvupi wa mina. Na sepa kachenu mwizi ni yena. Fancy flavor.
Sikonile kunifitisa kachenu.
Anikoni kulibala mulimu na,
anikoni kulibala ya nimupie.
Anikoni kulibala mulimu na,
anikoni kulibala ya nimupie.
Anikoni kulibala na,
anikoni mundate kwa nisusa kikwa ule.
Anikoni kulibala mulimu na,
ndate ya nimupie.
Anikoni kulibala mulimu na,
oh, anina kulibala nivizola haiko niyana.
Makuyana,
kakuli kiyana, kani vupile,
kiyana tebe yaka,
kiyana tebe yaka.
Mekaniye kwa ule ule,
kwa ule, kwa ule ule, kwa ule.
Sise mosa mulimu, sisi konile kunifitisa kachenu.
Anikoni kulibala mulimu na,
anikoni kulibala ya nimupie.
Anikoni
featuring Max Lone. Another one. Another one. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father.
Download it from Westside Music
Blog. Another one. Another one.